ngilinga ilethu kukhuluma okuningi igame sase on shoda ngamabeya ilove baba kubo okuningi ama sleeping bees ongang jumpies bazekhulekisi tetelibida ngibajayibisi abantwana amacala amancane ngilinga ilethu kukhuluma okuningi igame sase on shoda ngamabeya ilove baba kubo okuningi ama sleeping bees ongang jumpies
Was a lang, it's a lele.
I'm running.